ekhuluma skipa
uringa nomapi
enyaguzo ntwana othufuna
indaba ngine story ngizwile ngadaso ekhilani ngokuthi asa perform imahala sobonwa ngemali
nga vela ngijiki bakhuluma iva khathele ukuhlupheka namanje sekufuneka igar medical delivery by second next to singumzala impurity yadura kwamnene shukume lipa
manje yakena sokhaza nalezi ikenya sikhuluma ngokuthi nombono wilezi iphapha juthwa lamafena angacabi netrack baba zithi ngathi ugwinya ikhula soditsha amaphantsha abanda
hhaye kabobhuthele bahlale baringa mo phela ngifuna ukuyobona basafaka ama-overall basanenkinga mani basalwela amagrubiso ntwana ngicela ubambe kancane ngathi ugene ngikho
Zithi wena uyabhede nefuthi wena uwag Zithi vumela i-features wakhona ucisha ku-track Futhi dana bayifili man hambo vutha bo ex Ayo Frost, lintwana zikringi grand Zithi wena uyabhede nefuthi wena uwag Zithi vumela i-features wakhona ucisha ku-track
Ayo, ntwana manje ngizitropa ngizifunda phela
Awebo Yena manje ngisaphezi kwenda Lintwana zithi uwila sakuzwa sekusele ngigam Futhi namalinka yakhenya ama-tracka ama-stara ne-deliver masimba training pipe yasedanya
lelo yikwalo ukuthi mina ngeswitcha le flow nokuthi ngikime no party nene ngicambe no pro nala majilo kushaki squad the knock from my job on up by sina ngama sales and questionable
ya manje ke bega sa drop ikhamba safiki na sekhozi ke ntwana kanti sesikhipha phela manje sekrule intwana singajimanga nje sidubula ngamanzi just bonus ka party ne punk
maye gabo boy basase chance nabo bafuna ukuduma kudala phela basitakile nana session angifuna intwana sengalile baba kancane kuyo ngithathenda le call engenini
ayo cross lintwana zikringi crack zithi wena uyabhede nefuthi wena uwag zithi vumela i-features wakhona ucisha ku-track futhi dana bayifili man hambo vutha bo ex ayo cross lintwana zikringi crack zithi wena uyabhede nefuthi wena uwag zithi vumela i-features wakhona ucisha ku-track
ayo ntwana sinesidlile ngishilo ngizofuna back awebo
ntwana ngishilo sanabo amafan blaze nendofaja sakuphethe bagcwala nge-swag bambele wena nje futhi ma-drop Uchela nabo ndaba masimba ya futhi bawag
Ngachila manyeka ntwana baphikisana Mhlambe basa sikhotha amanceba ngifuna ivyebali imali Phela ngiba driver crazy bangigade ngedilivari Futhi ngizobikipa yangathi mhlambe ngivula ibhutha
Fede ungasabi kwe mvuthe mawudinga i-backup Ngiphethe namasotsha zokubusta ama-rafi setups Wena ungathuki hlasela so clean i-mess up Indaba ziringa udoda nasicabi namanje amfeda
Etlaki ntwana mandima basazolahla man sengiplaje namadana might phela bonke they sound alive
Hey yo, ntwana ntokona sengiphele lo moya Ngena marukulu ungathuki la kona ezobhoya Hey yo, cross, lintwana zikringi crack Zithi wena uyabhede nefuthi wena uwag Zithi vumela i-features wakhona ucisha ku-track Futhi dana bayifili man hambo vutha bo ex Hey yo, cross, lintwana zikringi crack Zithi wena uyabhede nefuthi wena uwag Zithi vumela i-features wakhona
Sorry,
the number you have dialed is not in service at this time.